era amusaza buddu mu district y'okoma asimbi enywezeza enkolagana yaayo ne bannakyewa ba Rotary International waswa Rotary Club y'ebbunga mu Kampala okwongera okubunyisa amazzi amayonjo mu Bukoma Asimbi North. Ekitundu kya Bukoma Asimbi North kyekisingamu obukalu mu district y'e Bukoma Asimbi, amazzi amayonjo kye kimu ku bizibu ebisinga okutawaanya abantu baayo. Bannakyewa ba Rotary Club y'ebbunga nga bakulembeddwamu akulira pulojekiti ezigenda obutereevu mu bantu, Rotarian Dr. Ndiwalana Christine Nandagire, batta omukago ne disitulikiti y'e Bukoma Asimbi nti disitulikiti eyo esinenga oluzzi awava amazzi aga ttaapu, oloyo Rotary erukulaakulanye ng'ezimba amazzi aga ttaapu n'okugatuusa mu bantu. Omubaka Ndiwalana Christine Nandagire eyatwala Rotary Club mu kitundu ekyo ategeeza Kyabasanti oluvannyuma lw'okumaliriza amazzi mu kitundu ky'e Kayanja mu ggombolola y'Ekitanda basazeewo bagenda.